Light hands, kita alleged homie. Sorry for the delay flight. Huu mwaka, success naitaka kila siku miurauka. Kuisaka 2017, maneno ya watiaji nimekata 2017. Lazima ntaibuka kila area, kila kona. Lazima ntaishika Lone Ranger, ni wakati wakukanja kani ngori. Wacha kiumane, walisema ni jipe. Miaka minane nimeamua na jipa. Miaka nne better get ready. Juu I'm already ready, nite ever ready. Hii mziki ntaiwacha ile siku. Nita dedi 2017 viongozi. Wabaya si wadai. Sina deni yao so kura sinidai. 2017 the common mwananchi atasikika. Jogo ya mashambani itawika. 2017 ni ulo kati wa wanati. Money, power and respect. Wapi noti, ain't seeking attention. I seek respect. 2017, you need to succeed by any means. No nonsense, lazima ni make sense. Kwa concerts, lazima ni get millions. Kwa check, lazima nita get millions. 2017, pimp it ain't easy, but I'm gonna get it, leave it, enjoy it, kill it, pin it, and die with it, Light hands, kama kawa. Sorry for the late flight, homie. Just had to come through with this one, kama kawa. Soon as you were 2017.